Yo, Swale J4, Kitale in the building. Hey, yo, saka makash, hata kauta ni pass, siwezi complain, mana God ndiye anapanga ma plans. Kitale ni kama ndai son me pack reverse. Dr. Swale, niko ready, nishapiga research. Mistari inalewesha wanadai mobas, bado hawafuatili, mina dai mobas. Mistari kibao but, mina dai chorus. Na ukibonga mbaya na kutoa molas, ni wa negative na positive, bipolar. Nikirudi mtaa Swale by soda, na nikioga wananita my brother. Ju penye tumetoka uko ni no go zone paka finals. Yo, hii kitu tunaenda paka finals, World Cup. Hii kitu tunaenda paka finals, World Cup. Hii kitu tunaenda paka finals, World Cup. Kitu tunaenda, niite chacho ananisoma kama Bible. Nairobi niko kazi, Kitale mini idol. Bongeni tu, bado nina clean my rifle. Siwapendi, lazima nyini rival. Nyini kabambe, buda mini iPhone. Hawawezani, niko above the horizon. Homie Ronaldo, nina wapiga mabao. Game do imeanza, tusha warudisha kwao. Final, World Cup. Kitu tunaenda, tunaenda paka finals, World Cup. Kitu tunaenda paka finals, World Cup. Swale J4, Kitale in the building. You know what it is, Swash Gang, my fam. Kitale in the building.